dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga.
Sasa winner, nikuwa chisana. Bandi wampana, taka ngomsana. Bamta designer, taka mchivina. Swaga nilap, abaye bandereka. Kata kumuswaga, getting a nigga. Omega mulaga, sana mega stronger. Looks as nigga, it has stress. Tell me apart, this is the best. Fire ka locket, fire ka boat. A fire ka jet, the music expert. I disappoint, also I'm separate. Mino kukiza, think what is sana. I'm from Sanseyo, on all got flow. Aba never jamu, but treat the kameme. Makane muture, makube lap. Makane muture, makube lap.
Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga.
Kisufu, sayo zayo trufu. Tezili mbuchafu, uza chifu. Agamba chitufu, tiki maski sufu. Mubuli stylo, kasta chokebe. Kasta chokebe, mashtufu wama. Big maski sufu, chadala.
Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga.
Bagamba chuchako mawo, nebagana. Nabachari nembasarako, nebagana. Bagamba libali mgana, ntuwa kuwe mizike dakawi. Nebatu salawa, toyo sasero chai. No malako, sokwa tunariche sunga. Nenga mbogori yao, ndiba kaliba. Imbi, chumanyi bande sunga. Na wana wane sunga, na wasikazi wane sunga. Tumi mwana kwense ndio nende sunga. Kwenza kungoweza kusiti wa kwasi gwanzindi. Sebo wali shitansini. Mikate kuba imbi, tuimbire kuanga. Kukula mazina ganzina, tegeta kwa kushwiti. Geta kwa kushwini mka. Kukula bangazina, na watu za imbati yangu. Nange kenyini nyeti yangu, kubala apu kushwiti. Nama yae nivechaka, nipapa mkwe changa. Nibatandiko nyenya, big red emba bulide.
Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga. Tukakuwa dance, tukakuwa body. Fiziki ya swaga, tukakuwa tiga.
Gasta Bulchenko, Latina support. Ata chiri different, kwa chiri kumarket. At this moment, chiri hot. Buza ket, no boleta play. Adikubira heartbeat, at this party. Dead that, we send like a new kid. To fast in a locket. In a supporting government. Just like a bird. We support like a cannon. Support like a bullet. Aja, aja, aja. Big mask in ka. Majin baka. Buza king blaster. Na ino gota mpuza. Ndo wozo mwulira. Lap za kuba. Ziri standard. Style za leta. Ziri standard. Music ya kuba. Eri standard. Lap nziba kunda. Kalwanga plus me. Yo changa Scorpio. Blaster de lapa. Fire with the dance. The champion of the dance. The king of the rapper. The king of the dance. Swagger boy. Nigga boy. Blaster the champ. Wino kukiliza walai chino jendi. Mukama ya chimpa. Na chikubila plani. Sika wani. Eno plani. Eri mbesi. Ediki zaba desi. Ubele mchilasi. Mkone dance. Mugra flow style. Blaster chikutemu. Mustaire jamu. Omutima mkumu abatesi mba menyemu. This time. Tume kutaka ki. Tengela havana. Kamatira kingi. The Blaster, music disaster, bombastic lapa, the king of the rapper. King Blaster, the music disaster.